just start. Hustling ladies all over the club. I see so much booty, I'm losing my vibe. You know we got the whole night to mingle and wine. Then I get a lady who's ready to wine. Let me hear my shoulders yell one more time. You know I got you sweet, bitter and lime. What is it you want? I'll be your genie. You know you gotta rub my thing the right way for me to just bless you with my right spell. You know you just gotta focus on me. You know you just gotta focus on me. I like to make the ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Call you calling out for me, calling out for me. Ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Call you calling out for me, calling out for me.
Kama mishuma, especially mimi na manga. Na mimi, wana niita habibi. Wanasema mi uspit bile, lakini mi uspit hivi. Bila mimi, haiweze kani. Bila switch timota akisha aje. Bila nare blaze, itabamba aje. Bila tembo kweli, utapewa aje. You better stop relaxing, question asking. Get on the floor and don't stop dancing. Get on the floor and don't stop dancing. Get on the floor, Nianta je, kidanta da. Wanto maina
kuwa msanii wa sanaa ya silaha. Ningekuwa na jamii ya masadam kawa saba na mabunduki na makofia kabilao. Bidhaa za kujijali tu hali mashau. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa tauni. Wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa. Rap naifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa. Sato ukinichukia siwezi jali ya ta. Kawe ni MC stick to the wax. Unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks. Sikutukia badhi juu anatawala industry. Na we bado uko chini. Kabla jina yako grow jipe miaka kanane. Colors man kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love usisahau. Pole kukwambia sikutuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi. Atima lyrics zetu maze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi. Kumangana kila mahali kama mambuzi. Na ninge kimia ninge nyamaza singejali. Nivenye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhaligani. MC lango la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi. Kukubali wana wanati hata na mababi. We, wacha kujidu mze hatari. Kusema na mimi nasema lakini tuni safari.
Tuendele ama tusiendele. 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 Tuendele ama tusiendele.
You guy, this one a good one. A good one, 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 a this one. A good one.
You guy,
who next? Colo, the Seox, I'll see you back in the dames, let's go, 1, 2,
Mini mugenge na pitaga na zile ziko maji zimebleki. Na kata maji kifi kama beans zimebleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes, baby nimesete.
Sete, napenda ka zile zimesete. Jicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama, wacha kukatika kwenye kete.
Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilijani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate,
pate. Boss, hey, masosi nitoke. Kuna toast, anataka tu niende kwake. Masosi, sema kebab, ya ndio mkate. Hey, boss, wacha mpiga mate.
You got that denda, denda. She can really get a good one,
a good one.
You got that denda,
denda.
She can give you a good one,
a good one.
You got that denda,
denda.
She can really get a good one,
a good one.
You got that denda,
denda.
She can give
lacking. Hey, that denda, I guess you and me need zing. Cause she can get it, shorty knows I ain't playing. Now she's the reason all of the fellas are saying.
Bona, boogie benda. Amebeba vile miwa gana benda. I check in nikirusha that shy guy. Najua anapenda ga that sly guy.
Niko area ka length times width. Sina height but anapenda my length, she admits. One of us has to be the short one in the relationship. So I'ma take one for the team.
Tunawatembelea, tunawagongea. Wanabaki mutaani wakituongea. Tulinyemelea, tukakagua. Tukaacha mtaani wametolea.
You got it, you got it. That enda, enda. She can really get a good one, good one.
Fanye akue klande alafu troopers kwa the council.
Wazi
it ain't no fun kama boys wapate. If you know alirudi kwa komande. Hey,
hey, respect your elders. I started singing when you were still in diapers. I'm a magician kwa mziki bado touch ya tuni Midas. We dress the gear, we saw my sex appeal. So tell my rival nameless cancel about a viral.
Kid Kora ni moto wa kuoti ambale
mbale.
Moto wa kuoti ambale. Meza ni moto wa kuoti ambale
mbale.
Moto wa kuoti ambale. The cancel ni moto wa kuoti ambale
mbale.
Moto wa kuoti ambale. Genge ni moto wa kuoti ambale
mbale.
Yo, moto wa kuoti ambale.
Yo,
na kuanzia kawaze wakale. Mtakata mungu ni shati ya iname. Namba saba apewe mate. Uliza manzi yangu mahaba ni nare. Ukini cross lazima nkuvae. Nimetoka ghetto Nyeri Rwale. Nina umajengo kuliko wale. Mini mruwi mite mgenge.
So it's about that time you all got to know about that cool kid Kora with that real nice flow. With them real nice caps and the real nice sneaks. I still hang with good guys and sleep with bad chicks. I'm hot that fire that fever. I still make the beats that bomb speakers. So I say Rakuli Zakwani Nani how. Just know the cancel about to bring the house down.
Damnless ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale. Matrax ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale. Kora ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale. Meta ni moto wa kuoti ambale. Moto wa
kuoti ambale. Get down. Bile una wind your waist you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Wind your waist to get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down.
Nashambiwa wende msupa huku. Hii mingoma yako minta dance to huku. Nachekelea suni fundishe kidogo. Nishike wapi hiyo style ni kwajo. Ah okay ya sana ishika. Lakini unapinyoa juna nasikia kiu kabisa. Situende basi chisie zibeba zote. Na majibari kijuma zengu go hot like whoa. Confused like whoa, hey, ha, ha, yeah. The way you move in your body like whoa, hey, hey, ha.
attention. And get down, bile una wine your waist, you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Bile una wine your waist, you get down. Remind me of my phone vibrate and get down.
Chini, wena miaka themanini ama arobaini kata kiuno kama una mashini ni sisi tena meja na matrizi combination utachizi weka manzipo mani peleke misini ule dema kona micro mini anakubamba piga Kiswahili kama umekwama fanya hivi nyongwa 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 Nyongwa.
I said, who got the biggest appetite for Kenya ladies?
It's your boy, my Trizzy.
I'm a super crazy guy, joku toka na hii.
I said the eye, the jammy jammy, jammy jammy. I said the eye, the jammy jammy, jammy jammy. Jina ni matrizi, aka mwenda mtizi. Kama we ni manzi, unakatika hivi. Juu kwa simiti, ingine juu ya kiti. Unazungusha tu, ukienda chini. Unaniangalia na kurushia mbili. Na kuguza haga, unasikia dhiti. Wacha haraka, vuta chini mini. Tukifika home, takupiga mi. Takupiga mi. Anza kwa kitanda, tumalize kwa ki. Nitakupiga mi. Nitakupiga mi. Anza kwa kitanda tumalize kwa ki. Manze hiyo ni fiti.
Tene kwa tene. Tene kwa tene. Tene kwa tene.
Ndiyo mchezo wa kisasa.
Juu kwa juu. Juu kwa juu. Juu kwa juu.
Ndiyo mchezo wa kisasa.
Tene kwa tene. Tene kwa tene. Tene kwa tene.
Ndiyo mchezo wa kisasa.
Nyongwa. Nyongwa. Nyongwa.
Shamba boy, roll in the window die. Akipita, akinena, wale. Mimi rina die. And I walk, walk, and I talk, talk. The shamba boy, roll in the window die. Akipita, akinena, wale. Mimi rina die. See who is a cuckoo show. Will of these feelings in the ends of Kukuro. See who is a cuckoo show. Will of these feelings in the ends of Kukuro. When the eyes miss, nearly feel fine.
Size ndio maana ninaimba
tamu sana
jalo zako wekikusani
tamu sana
tabasamu lako baby
tamu sana.
Kila nikikucheki naweza mate ndio maana ninaimba
tamu sana.
Nikikucheki soni mwako sura nzuri hata pia tabasamu. Tega sikio nisikize unayosema tafadhali uyashike. Tunga karibu nge tabibu nge busu pole pole taratibu. Mgeni wangu mimi wako wanitaka pia mimi nakutaka. Najua wewe wanipenda, unachotaka tutatenda. Najua wewe wanipenda, hata Mombasa tutaenda. Sura yako ewe manzi ni
tamu sana.
Kambo lako ewe
tamu sana.
Every time I look at you fantasize. Kwa maana ni naimba
tamu sana.
Kano zako wekikusa ni
tamu sana.
Tabasamu lako
baby my crew
love you. Kila nikikucheki naweza mate ndio maana ninaimba
tamu sana.
Ukipita wanipa wanipa kaka kilio na kuzungusa zungusa kaka. Naona kwa umbali kuwa wanitizama mimi na wangu ndivyo pole sana. Ukipita wanipa wanipa kaka kilio na kuzungusa zungusa kaka. Naona kwa umbali kuwa wanitizama mimi na wangu ndivyo pole sana.
Niggas wanna tear me apart, stop the talk. I'm hitting on your girlfriend, she's looking hot. Man, check the time, it's 12:45. I'll be hitting the club, looking so fine. Champagne popping up, but the beat's a lime. All the sexy ladies playing hard to find. In at the club, behind the bar, I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing, I'm in it. My crew, my crew, my crew up.
Yeah.
My crew, my crew, my crew up.
Yeah.
Okay, if it's a one nipa, one nipa, ah, ah. Did you never go to Musa, ah, ah. Now on your phone, Bali, go on, one is a summer. Mimi, no one will give you a bonus, Anna. Okay, if it's a one nipa, one nipa, ah, ah. Did you never go to Musa, ah, ah. Now on your phone, Bali, go on, one is a summer. Mimi, no one will give you a bonus, Anna.
Oh, girl, you look so fine, can you be mine? Don't say you want to think and take your time. You really are unique and we as I can define. You'll be walking around, falling stuff, looking finer than you really want to make some niggas talk and walk the walk. Now me walking like the talk and walk the walk. My crew, my crew, my crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew, my crew, my crew up. Who keep it up on hip-hop, on hip-hop, ah, ah. You don't have to do musa, do musa, ah, ah. Now on the road, body, do what one is the same.
Nimetaka for a long time na siyo nubaya nikiuliza. Mika naweza kukuona tu kidogo, dakika moja tuzungumze kidogo. Tukuna vile nimetaka for a long time na siyo nubaya nikiuliza. Siwezi tena jizuia, heri nikueleze nini kinanivutia. Ingawa kuna wengi wanakutamani, lakini hata moja we hujakubali. Ndio maana mina jaribu ili uelewe ya kwamba mitofauti siwezi fananishwa. Juwale ni ayoni wakupate lady, yo kesho wajisifu mbele watu wengi. Minataka tuzungumze,
tuweze kujuana,
tusijiharakishe,
tuwanze kuzozana
milele na tusiwai tengana. Lakini baby kwanza, yeah.
Ndio
niza kana uweza kuona tukidogo, dakika moja tuzungumze kidogo. Jukuna vile nimetaka for a long time, na siyo nubaya nikiuliza. Mika naweza kukuona tukidogo, dakika moja tuzungumze kidogo. Jukuna vile nimetaka for a long time, na siyo nubaya nikiuliza. Usinione mina tabasamu udani na kutania, yote ni kweli jumami nimekuzimia. Mini koradi niwe nawe hani mwisho, sito kuwacha hohi. Mebidi ni kueleze vile ndani na vyo hisi, ilu nieleze kama sitwaeza ishi. Amini usiamini mineza kuonyosha jinsi, tuweza kuwa tukiwa pamoja. Na uliza kana uweza kuona tukidogo, dakika moja tuzungumze kidogo. Jukuna vile nimetaka for a long time, na siyo nubaya nikuliza. Mikana weza kukubona tukidogo, dakika moja tuzungumze kidogo. Jukuna vile nimetaka for a long time, na siyo nubaya nikuliza.
Majapu ya jaja.
jana godfather miko hapa bado baada ya miaka 10 huko nyuma kule utajusume strategy ndo jina joy mchezo jamaa mmetoa squad ya mnago uwezo ya ku think badala ya quest ink video atazi naga malip sync msupa lady bia kaletwa na wakengi kute sauti to them tunapiga kelele hapa kule chakula tamu shika ule na nibure shika ule na ukumbuke usumuke ukumbuke next time kwa nimesema makati kati ya jamii watia G na wasani kumbuka ya kili kumbele kulikuwa wote madua madua madua
maisha yangu siku wizi hapa kule toka shule toka town mpaka ati mpaka maja hapa kule mimi yule 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 hustler nasaka ganji hapa kule familia nayo kule toka kitemba kakile toka nyuma mpaka mbele mapans piga kelele kwenye klabu hapa kule hapa kule kwenye klabu hapa kule hapa kule kwenye klabu
hapa kule hapa kule hapa kule
what night
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 hii story si sana sio poa na my time niko juu my time niko down my time niko hapa kule namshukuru mola yule Puniti tuko mbele Tutaka mnango makale Kando enauliza swale Nina kitu cha mkasale Mini gabu, mini gabu Gabu
Mini gabu, mini fracha Siku wezi wezi kula tu Apa kule kamdudu na koka kotu Apa kule wezi chunge fafi adu Juya kadudu Ukirarua itabidu na tua Kabla kufua chunguza tabia Kauna mpenda unga na endoa Marafiki naishi na upoa Wanafiki nilisha wandondoa Kimziki na juwa ndantoboa
Thank you.
Na kwa sababu kisafiri ukiwa mbali, tunajua moja nako kujari. Napo kwenye moja unanipa mani, ata kwenye kiri unanipa madeni. Uko juu sana baby, hasa kwenye tulivu. Penda tu lako lili wana shuka na wivu. Weni zaidi ya mpenzi wafiki sana, sija tegemea ata siku moja tuanikana. Tumetu mtoka enzi za toto sana, inaonyeshe jinsi gani tulivu shibana. Tangia zamani, eh why na money. Na kwambe wa mini hijuu wala sikini. Na kaze de pira ogopa DJs toka bongo paka na inchini ha.
Usiwe mali na mi,
usiwe mali na mi,
usiwe mali na mi, usiwe mali na mi.
Don't you mess with my life.
of all ni obvious nyashinski juu ya mic unajua vocals ni oh so glorious na ni popular
yeah.
Lakini juu ya meza kuna issue moja big notorious demzuri amenoki tali ni jangili lakini tali haezi kubali juu ya nini
oh.
Akikubali watasema amekuwa soft
cuz
haiwezekani so, ana do nini anafikiria kwanza situation ziki na nini tani nina respect fiti mamin kikubali wataniuliza vipi wadi Unaipenda, unaitaka pia Kaza tuwe una design unaiangalia Sio makosa yako
So pretty, you're mistaken for toys Now pick a time, check some glappy From who are ready, you're yako, pick a fine tune Check it, come on This a nani, tani This a sitan, tani
Tani to kawake Uko Nairobi West To BTS out
Listen, drums not fresh, come up faster. Faster, my baby now rasta. What you want me to talk when you dance? Tini kwa tini inki bamba, shika namba kama tawa. Escort when you dance, bro, na chora bango. Ni all this wapi wali wati. Watori, wako kule nze wana. Vinya vinole, bas, pitisha hiyo gumba tuchonge. Yosulita ya sprite, tobo wana ibambe. Kwanze sahi harite, guba itanasa. Na wale wako ndani, bale itabamba.
Tende tuka wake, uko Nairobi.
Karibia, karibu na wapi, ni sangapi Bado time, bado tunawasawa, pita checkpoint wapi Siku mchanga miororo, siwe na wasi wasi Sema usiku mchanga miororo, siwe na wasi wasi Kikwetu bango ni wakati, wakueka shida zote kanukisha Tituliza, tifurahisha, pewa mbili mbili na marafiki Kikwetu bango ni wakati, wakueka shida zote kanukisha Tituliza, tifurahisha, pewa mbili mbili na marafiki